the weekly press review cha dachi ekibiina cha nationality platform mu kibuga Masaka kyamaze ne kikkaanya n'ebitongole by'ebyokwerinda ku bifo ebituufu. Omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu w'agenda okukuba enkungaana ze ng'anoonya akalulu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno omwaka guno gwennyini. Omanyi wabaddewo okusika omuguwa okubaddewo ku bakulembeze ba nationality platform n'ab'ebyokwerinda nga bo balina we baagala nga bo abantu Liberation Square. Nenga bebe okweli ndaba bagamba nti nedda kino kyote mujja kola ki temujja kukikola. Kati wabaddewo ensisinkano ku Mayor's Chambers mu kibuga Masaka, enjuyi zombi zakanyiza okuteeka enkungaana bbiri kulunaku olunga 29. Olumu lugenda kubeera ku mbuga y'essaza Buddu ku kisaawe mu division ya Nyendo Mukungwe, ate ne ku kisaawe kya Jubira mu division ya Kimanya Kabonera. Kati omwogezi wa polisi mu bendo linerie Masaka afande twa akasirye yakakasiza n'ategeeza nti waliko okuwabula okutonotono kwe bakoze eri bannakibiina kya nationality platform.
Mukyalo ono ku ssaawa nga 12 ez'olweggulo bw'atyo yagenze mu kazigo ke wa
nkali. Mukafubo ke kamu ako omubaka wa presidenti ow'ekibuga Masaka teyabaddemu mu kafubo kano. Naye meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja yategeezezza nti singa yabaddewo RCC yabaddewo ate ye teyali baddewo
bafaaki
simanyi bayine embiraniza bwe zitategeerekeka.
Naye nga bwamwakimanyako nti RCC wa Masaka yagamba nti alagidde polisi we bansanga ankwate, nasalawo siriddayo kutuula mu lukiiko lukulubirizibwa RCC. Era enzikiriziganya eno tugituuseeko nga ndi n'aba security abakuuma emirembe abalala tabaddeemu mu lukiiko luno, kubanze nali nsazeewo ekijja kijje. Singa abadde mu lukiiko luno saalituuse kutuula naye.
Damu meya RPC saako n'abo ab'ebyokwerinda ab'enjawulo bwe tusobodde okuba nabo era ne tukkaanya ne tussa kimu nti olukungaana olwanga 29 olwa mwami Kyagulanyi okujja okuba campaign era nga agenda kukolera ku kyalo ku kitundu ekimanyiddwa nga kusaza. Ate olukungaana olulala lugenda kubeera kya Jubira mu kisaawe era nga tusaba abantu baffe okuba nti bagoberera ekyo kye tubagambye olwaleero okujjawo endoliito ezibaddewo nga bagamba nti bagenda kukolera ku Liberation Square ebitundu bibiri kya Jubira ku kisaawe saako ne kusaza wano mu kibuga Masaka. Kye tusaba abantu baffe bannabyabufuzi n'abo ababawagira okulaba nti tukuuma emirembe mu lunaku olwo n'ennaku endala.